esuleyana mumukaaga. Beri avunama nebo akutama, ebifaananyi biri ku nsolo ne ku bisolo, ebintu bye mwatambuzatambuza nga bifuuse omugugu, omutwalo eri ensolo ekooye. Bakutama, bavunama wamu, tebayinza kuwonya mugugu, naye bo bennyini bagenze mu kusibibwa. Mumpulire, gwe nnyumba ya Yakobo, n'ekitundu kyonna ekifisseewo ku nnyumba ya Isirayiri, be naweekanga nze okuva mu lubuto, be nasitulanga okuva mu nda, n'okutuusa ku bukadde nze nzuuyo, n'okutuusa ku nvi n'abasitulanga, nze nakola era nze naweekanga. Weewaawo, n'asitulanga era n'awonyanga. Ani gwe muli nfaananya, era gwe muli nnenkanya, era gwe muli ngererako tufaanane. Abajje zaabu nnyingi mu nsawo ne bapima effeeza mu minzaani, bagulirira omuweesi wa zaabu n'agifuula Katonda, bavunnamira weewaawo basinza. Bamukongojja ku kibegabega, bamusitula ne bamusimba mu kifo kye n'ayimirira, mu kifo kye taliseggukawo. Weewaawo walibaawo alimukaabirira, naye tayinza kwanukula newakubadde okumuwonya mu nnaku ze. Mujjukire ekyo mweraga obusajja, mujjukire nate mwaboonoonyi, mujjukire ebigambo ebyasooka eby'edda, kubanga nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda so tewali anfaanana, alanga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro eby'edda. Ayogera nti, okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Ayita ennyonyi ey'amaddu okuva ebuvanjuba, omusajja ow'okuteesa kwange okuva mu nsi ey'ewala. Weewaawo nayogera n'okutuukiriza ndikituukiriza, nateesa n'okukola ndikikola. Mumpulirize mmwe abalina emitima emikakanyavu, abali ewala n'obutuukirivu. Nsembeza obutuukirivu bwange tebuli bawala, n'obulokozi bwange tebulirwawo, era nditeeka obulokozi mu Sayuuni ku lwa Isirayiri ekitiibwa kyange.